This is the African music mix on the Voice of America. Commercial free on your favorite radio, VOA Africa. Of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Get Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Yeah. From Niger to Bongo, the African music mix.
Colourpix, Brother Manny D-Sykes, Pancho Latin, The Hot Records, Lev Untouchable, New Money, Adewa Kadi Buddy.
Unakake sara sara tamchana ujararafu nataka wazuri kama Rashida Wanjara, mademu wazuri bongo, watu nabeba vinara kama wendo, meshindwa stop. Mane mane mane, it's all about a Benjamin. Joe apacho na ne, siwe kama hojamin. Siku wa manane maka, six in the morning maka wendo na sema stop. Mane 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 mane, it's all about a Benjamin. Joe apacho na ne, siwe kama wewe hojamin. Siku wa manane maka, six in the morning maka wendo na sema stop. Walio lala wacha simuliwa, walo kuwemo wacha cheza na kuimba sema. Anebani wata kubaliwa, ipatini kwa wenye kili za kuzaliwa. Walio lala wacha simuliwa, walo kuwemo wacha cheza.
Kubani watakubaliwa Ipatini kwa wenye kili za kuzaliwa One for the mane, two for the show Three beba hane, four daughter blow Duli number one, bonge la bisho Kutoka geleza ne, mitaya kaya ko I say, one for the mane, two for the show Three beba hane, four daughter blow Duli number one, bonge la bisho Kutoka geleza ne, mitaya kaya ko I say, songa, songa, abasi songa mele Adoka nipa pamba, yani vitu gambe fele Dada, shonjon, kitu cha pele pele Levanta chango, goma kama mbele Songa, songa Abasi songa mbele Adoka nipa pamba yani vitu gambe fele Dada, shonjon, kitu cha pele pele Levanta chango, goma kama mbele Walio lala wacha simuliwa Waloku wemo wacha cheza na kuimba sema Anibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa Walio lala wacha simuliwa Waloku wemo wacha cheza Nibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa
Alafati kumechiwe Panchote Gitaa Ayo Lava tachalo Unisex brother man Hakuna kulala Hakuna kulala I feel proceed To give you what you need Say ni muchacho
Kama ice cream imeliwa ya vanilla
Anaibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa Walio lala wacha simuliwa Waloku wemo wacha cheza Anaibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa
Santa kongele manalumango manumbo baka masaki Sungwe, gagaja gamea kongiri Imisidaba, ikirodaba
Walio lala wacha simuliwa Waloku wemo wacha cheza Nibani watakubaliwa Ipatini kwa wenye akili za kuzaliwa
Food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
Here more often, right here on VOA.
Salon Franck, Marc Kaboza.
Désespoir, Momo. sango sardino kadilu bake Rachel Mateus et Joël et Wembo Pichu Bekame Minayo Ale
Fena Westona Franck Matuta
Malabayo Kuma Kotindi La Edo Kusamba Na Papi Kalupi Nga Na Tambwe Popal Bakimbae Modalo Kuma Kiko Waki Sangai Natasha Morabito Lili Kateo
friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Now get up out of bed. It's time to move ahead. Don't care what people say. There's a rainbow outside your window. It's a new day. It's your sunny day.
Is due. I tried and failed, and now I'm all alone. Maybe I should take the pills and end it all, 'cause there's no way, and I don't know what to do. Talking heads say Africa is where it's at, but the TV shows me things that break my heart.
Say
Don't care what people say. There's a rainbow outside my window. It's a new day. It's my sunny day. Sunny day. Sunny day. Sunny day.
The best mix of your favorite music and the most reliable new source. VOA Africa.
With your favorite music, you're listening to the African Music Mix on VOA.
Imisango, yabajaimani, imisango, yaba jai manio. Umwina chipanda gakolwa, bamu teke la kabungwe. Bachema nibena gabakolwa, batukana na vanya pamutenge. Gamwina chipanda chitile, nijina patente vale mpusha. Imisango yaba jai mani. Imisango yaba jai mani. Imisango yaba jai mani. Achipanda wafina ula pamikoshi. Fwaye nindo jita imoleka. Uku konka konka winobane. Jai mani ya ufina ula nobushiku. Baji tente pa filo yonse. Kaji chai mani endoshi. Imisango ya bajai mani. Imisango ya bajai mani. Imisango ya bajai mani. Inkoko shilu bajila bushiku. Fwaye ni mpuputa imoneka. Yonse chai mani alie nkuko. Uku konka konka winobane. Chai mani dilo fata bomba. Imisango yaba chai mani. Imisango yaba chai mani. Imisango yaba chai mani. Umwana bachia mani yose. Ukupita pa mobe, naka pepa la kuminwe, naka lembe lo kuminwe. Iwe wati ali panchito, kashite panchito ali. Eshile mkuche nkula, kata ulipo ashinishe. Imisango ya bacha imani. Imisango ya bacha imani. Imisango ya bacha imani. Walia iwe walia. Umwina chipanda nga akolua. Amuteke la kamu.
VOA's Africa Music Mix, the best music.
I'm gonna make you mine. Chomo va a poner un año de la vida.